Banki Nkulu ey'eggwanga etegeezezza nga bw'etakendezza yadde okwongeza amagoba kwewolera banki z'ebyobusuubuzi nga gasigadde ku 87.75% ku buli 10 omwezi guno. Gavana wa Banki Nkulu ey'eggwanga Mike Katingego annyonnyodde nti kino kyasaliddwawo akakiiko akalondoola ebyensimbi aka Monetary Policy Committee aka Banki Nkulu oluvannyuma lw'okwekenneenya embeera y'ebyenfuna eriwo naddala olw'olutalo olulinda mu kitundu ekya Middle East olwongedde okuleetera bbeeyi y'ebyamaguzi okulinnya. Atinga ega alabudde nti wabula bbeeyi y'ebyamaguzi eyinza okulinnya mu kitundu eky'omwaka guno ekijja n'oluvannyuma eterereeyo mu maaso. Agasseeko kimupanga ery'emyezi 12 egyakayita okutuuka mwezi oguwedde ogwokuna bbeeyi y'ebyamaguzi terinnye nnyo ekyoleka nti ebyenfuna by'eggwanga bikyatambula kinnawadda. Dr. George Wilson Sonko akulira ebyokulondoola enkola y'emirimu mu Banki Enkulu ensonga zino yasaddeko Oluganda.
Gavana n'ayongerayo n'alambika nti wadde ng'okuteebereza okwo kukoleddwa ne balaga nti mu myezi 6-12 egijja mu maaso enkyukakyuka emiwendo gy'ebintu ejja kusukka wakati w'ebitundu 5 buli 10 paka ku bitundu 5 obutundutundu 3 buli 10 mu myezi 12 eginajja mu maaso. N'alaga nti wadde ng'ekyo kirambise bwe kityo balowooza nti ejja kujja etebenkerere n'okusukka bitundu 5 buli 10 omwaka 2027 ogunaaba awo nga gunaatera okuggwako. Balaze biki ebiyinza okwongera enkyukakyuka emirimu gy'ebintu eyo okwambuka tusinga olutalo lunaawangaala ekiseera kiwanvu okusinziira bwe balusuubira nti lunaaba lukkakkanye, ekyo kiyinza okwongera ebbeeyi y'amafuta ne kyongera okuteeka akazito ku nkyukakyuka emirimu gy'ebintu.